umasikazi yamakhapho lashadile kuye kubuke ukuthi udaba lwemali luyinkinga ephezulu emshadweni. Kulesimo esinzima somnotho, miningi imindeni eqhubuza kanzima ukuxosha ikati eziko. Ukuze kuphilwe kahle kubiza ukuba i-couple ibe mqondo munye ekwenzeni i-budget nokusebenza kwemali. Kungaba likhuni satshe uma omunye kwi-couple engasibona isimo umndeni okuso ngokwemali. Sifuna ukuzokhuluma ngokuthe xaxa esimele esinjalo khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Angithokoze ukukubingelela ezomndeni. Uhlelo lokuthezeluleko eyiphathekayo ngaba Focus on the Family. Umbuzo wethu namhlanje uqhamuke kubaba onkosikazi wakhe uyayisebenzisa kakhulu imali. Uthe, ngingamkhuthaza kanjani unkosikazi wami ukuba aqaphele ekusebenzeni imali? Umndeni wethu uthwale kanzima phambilini. Ngalahlekelwa umsebenzi iminyaka ewu-2 yonke, nokho ekugcineni sengiwuthole umsebenzi o-full time. Unkosikazi wami yena ubamba amatoho lapha nalaphaya, kodwa sineyindleko eyiningi kuwo lo mnyama. Uvese athenge iy'ngubo ey'bizayo zakhe ney'ngane. Ngisho ngathiwa singalala singadlile, inqoma kuswenkiwe nje kuyena, kusho lutho konke lokho. Nakanjani mlaleli, ubhekane netshe lenselelo lana, ikakhulukazi uma kuwukuthi usekwenzekwa yimpilo yakhe unkosikazi wakho lokho. Kunzima kithi ukukululeka singazi kahle yonke imininingwane nangama-personalities enu. Nakuba iy'bhalo zisinika indathane yemigomo ngey'mali emihle kuyilandela, nokho ayikho eqondene ngqo nesimo esinjengesakho. Kusobala ukuthi isimo sichazile sidala ingcindezi enkulu kuwena kunaye. Kodwa konke kusengaba ukuthi abesilisa bathatha ingcindezi ngokwehlukile kunabesifazane, ikakhulukazi uma kuthintwe zeyimali. Lokhu ke kuningi kakhulu emshadweni. Okusemqoka ukuthi wena ubone ukuthi ningahambisana kanjani nonkosikazi wakho. Ukhiye emshadweni onempilo ukuxhumana. Uthi sewuzame kaningi ukuxoxa ukukhathazeka kwakho kunkosikazi isikhathi eziningi, futhi lokho kuhle, siyakuncoma. Kodwa njengoba uzizwa sengathi le ngxoxo ayilethanga mphumela emihle, kusengaba kuhle ukubuka indlela oyilethe ngayo kuyena. Sewe wasihlela isikhathi sokuxoxa izinto kahle ngomoya ophansi namaphuzu acacile anomuzwa ngaye, kumbe uzama ukukhuluma la khona igwebu liphezulu? Ngakube sewe wasebenzisa amagama enza ayibuze isithunzi sakhe nengqondo yakhe, kumbe amenza azizwe sengathi uzama ukulawula indlela yakhe? Ungalinda amanzi azangena endlini kuyila ukukhuluma ngezeyimali. Qoka isikhathi la khona impilo ibuthebelele. Mkhipha unkosikazi wakho kanoyidlela nje u-ice cream kumbe isidlo. Yenza konke ongakwenza ukumenza azizwe ekhululekile. Qala ngokusho into emqinisekisayo njengokuthi, ngiyabonga ukuthi ufuna ukunakekela ndlela zonke ezinhle uma sekuziwa ekunakekeleni iy'dingo zey'ngane zethu. Emva kokuthi sewukwenze kwacaca ukuthi uhambisana naye, usungabeka-ke manje okukhathazayo ngokwethembeka nokuqondile ndlela zonke ongenza ngazo. Sebenzisa igama elithi mina ndlela zonke esikhundleni sokumlahla ngecala. Usengasho inkulumo njengokuthi, mina ngikhathazekile ngesimo sethu seyimali. Angazi ukuthi besingaxoxa yini ngesimo sethu esikuso manje bese siqhamuka namasa asebenzayo siyindawonye angasisiza ukuphatha imali esiyitholayo khona ingako incane kanjalo. Igcina lenkulumo ingehambisa nengqondo yakhe izolile futhi ingachukuluza inhliziyo. Zama ukufaka ibalance. Ungaphakamisa nje njengokuthi, uma singeke sakwazi saguqula lolu hlobo lwengubo esiligqokayo, mhlambe kukhona okunye esingakuguqula kumbe sikumisa. Mhlambe futhi ungaba njengokumisa ama-serial sisebenzise iphalishini lempuphu, kumbe ama-brand athengekayo ey'ntweni singathenga ama-brand abizayo. Khuluma ngamasu okusebenzisa imali azoninceda nobabili nisesimweni okuphilekayo naso ngeyindleko. Ukuhlabela phambili, mqinisa unkosikazi wakho emagxathini amahle akhombisa ukuza nawo emva kwale ngxoxo. Ungalindela ukuthi uzoguqula indlela yakhe yokuthenga ngosuku olulodwa nje. Mhlawumbe usengathanda ukubuka iy'nsiza ama-articles akhona kwi-online store yethu. Kuney'ncwadi ey'ningi engokuphatha kahle imali ongakuhlela nomkakho nizibuke ndawonye. Ungakwazi ukuthi ungene ku-safamily.co.za ukuzithenga online. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family. Sihlangabezwe hlelo luzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.